time with somebody, yeah.
Baro, Baro ni music.
Acha nipotee kwenye penzi, chapa lady uko slow. Asa baby we mnyamwezi, alafu mimi so be sure. Mawazo mingi lala, sioni hata kikomo. Nataka taje tama. So baby kama kosa niambie baby emo. So nantati moyo, nanpeleke shatoyo.
Leave you to your mind.